irimo tiga gũthekerera wona nyũmĩte iromo tiga gũthekerera atĩ tondũ ndĩ mũhĩnju tiga gũthekerera atĩ tondũ ndĩ mũhĩnju baba nĩakuire maitũ nĩ mũkũrũ baba nĩakuire maitũ nĩ mũkũrũ nĩkĩo ĩnjĩte tondũ ndire mũndugĩri nĩkĩo ĩnjĩte tondũ ndire mũndugĩri aĩ mũndũ ũrĩ na mũkango kĩũria kĩiguaga atĩa kĩrugĩro cai na tũirio nĩ mũkake kĩrugĩro cai na tũirio nĩ mũkake ũrĩa ũtarĩ mũka gĩko rutaruta mbete yakwa ũnjokerie tondũ nĩmenyete Tonye nyiki wendete kure angi Aingi kwe magoro mame nyongoro Ruta bete yakwa Ujokerie tondu nimenyete Tonye nyiki wendete kure angi Aingi kwe magoro mame nyongoro Mekeraga rĩrĩa wanyona ta utatoka mĩcokia ithandũkũ Takũneaga mbete tuĩke rori Andũ othe mamenyage ũrĩ wakwa Nĩndĩo mekeraga rĩrĩa wanyona ta utatoka mĩcokia ithandũkũ
Yokeria mbete yakwa
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 Yokeria mbete yakwa